a le ntho e nngwe mo lefatsheng mfana sekgaya ya go makatsa batho ba bantši. Banna ba basadi ba ipotšiša gore gobaneng banna ba bantši ba ditshwatlha, banna ba Volt ba rata mokgwa mogolo, mokgwa mothata, mokgwa kgala ba juice mo lefatsheng. Ba ipotšiša gore banna ba gobaneng ge ba nwelela baka la kgala ba juice ba na le go fela ba paka sekata ba bolela taba tša matlhomolapelo, taba tša go tšhoša. Marana re tsenela gara mangwalo a makgetho re phuthula Bible mfana sekgaya. Re kopana le lengwalo le lengwe le le bolelang le batho le le reng mo lefatsheng le re phelang ka lona o seke wa phela ka metsi fela, e fela o fela o nwa le mokgwa mothata, mokgwa wine mo lefatsheng, go bona wine loketse mmele. Ga re tsena gara mangwalo a makgetho re bala Bible mo lefatsheng re kopana le lengwalo moetapile o mogolo wa semoya Jesu Kristo wa Nazareth. E tšhentšhitše metsa wa dira wine, a zanka tšhentšha metsa wa dira orange juice, batho ga ba tlhalogane sephiri sa mabaka. Ge re bala mangwalo a makgetho mfana sekgaya re kopana le lengwalo le lengwe la matlhomolatlhomola pele. Ba re baruti le di-high priest le baporofita ne ba le ka gara tempele ge ba tlo thoma go bolela ka malemi ba sa itse gore malemi ke eng. Ba re ne ba nwa mokgwa mothata, mokgwa veine, mokgwa waine. Batho ba mathomo mo lefatsheng ba o bolela ka malemi ke batho ba e le gorene ba ka gara tempela ba nwa mokgwa mothata, mokgwa waine. Nna re lothia reng lefatsheng. Go ka lebala labaka la Pirate le Blue Train mfana sekgaya e na le mokgwa di-ingredients tse e le gore di kry-a gara labaka la waine. That's why bontši ba malaitara ge ba bolela ka malemi ba fela ba bitša phakgala ba motion pompala ba maepikele before. Nakong e kgolo le nnyane ke ge ba nwele mokgwa mothata, mokgwa kgala ba juice mo lefatsheng. Nka rapedišeng labaka la sephiri sa kgala ba juice ga se ya go thabiša mmele, ke a o fa moya mokgetho wa maatla ka lebaka la gore tshwere mokgwa mothata, mokgwa di-ingredients tsa wine mo lefatsheng. Mara ke a itse le tlo nka thula ka gobane a le nrate, mara go lokile. Amen.